Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe.
My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Baby, come, how to poromoka, poromoka, tum tum. Baby, come, how to poromoka, poromoka, tum tum.
I travel down the streets, I seen a lot of tea, I seen a lot of women, but more ni kwako tu.
Wanataka this, wanataka that, wanataka mini wewe tu, baby.
So, nitafanya harambe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe.
Sete, alani kiuna mazi masika. Wametuma maomi. Baby wangu huko safe. Moyo wangu huko safe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Yeah.